shankisupplier.com.
Hello, tell you mana music.
QM Records, baby.
Deli kila.
Come and smoke.
Shoria manangu natamba mwenzenu mie. Manangu kigoli na lewa mekua. Tumpeni mana na goma lipo wanjani. Awe makini na hii dunia. Shoria manangu natamba mwenzenu mie. Manangu kigoli na lewa mekua. Tumpeni mana na goma lipo wanjani. Awe makini na hii dunia. Koma ya mwanangu nacheza leo, imetimia bula hiyo. Naona ndugu anacheza leo, mwingine na vijola anataka kutunza. MC wape mwelekeo, watanue duwala aje watunze. Tanu wadua, tanu wadua, tanu wadua, tanu wadua. Kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi, dada kakutunza mtuzi. Kakutunza mtuzi, mama kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi. Kambalina mwona mama nataka kutunza. Ana kitenge na vijola nataka kutunza. Kwa huku na mwona mjomba nataka kutunza. Ana kitanda na masofa nataka kutunza. DJ na yeye kajichanganya. Maya masela kampigia mama. Dawa kutunza tuwa meja sana. Kapei goma na kula ujana. Tanu wadua, tanu wadua, tanu wadua, tanu wadua. Kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi. Dada kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi. Mama kakutunza mtuzi, kakutunza mtuzi. Maloteli mwana music, elikila. Nyumbani sasa anakubali sana makochizi. Kipenda unaingia kati sunacheza, sunacheza, unacheza. Kitaka unaingia kati sunaruka, unaruka, unaruka. Kipenda unaingia kati sunacheza, sunacheza, unacheza. Kitaka unaingia kati sunaruka, unaruka, unaruka. Wewe jamali 26 anakubali sana watoto wa poskari, watoto wa biobi. Anakubali sana watoto wa bishkula, watoto wa majokeli. Anakubali sana watoto wa nauliasila, watoto wa pentagoni. Anakubali sana watoto wa biobi, watoto wa sasa na boma.
QM Records, baby.
ShankySupplier.com.